bongamusic.com. Lipina Zambonga.
Hey ladies and gentlemen, are you ready for this? This brand new one, Bruce Wayne Prophesy, Aston Under G, White Coast, Katima Swag Mina, Chwaleke Lukopana.
Sikuwa za mshaina, niso nasire kibupise.
Seo kisa 2020.
Sikuwa za mshaina, niso nasire kimoja. Nemo kasi kapiola kapiola. Mira kama nyanga, kapiola kapiola. Mira kama nyanga, kapiola kapiola.
Lava wona sha. Oh, hey, esibali kutima we. Unalututila hulu soa wiyo kwa lina we. This is, oh no, yes.
Mwurayo wa kichana, wona baba kumile, baba sazi visiku.
Kibona barani ngama show.
Baba wona wawa yu, baba sukuru.
Eskima kati gotwale, Bruce Wayne Prophesy. Katima swag in the building. You know we do, how we do this. Hey, lava wona baba kulela skuwa kono bala. Baba pira totu tapitwa kushua hawa na tamata kini kuvea makilasi. Inge hakibona baba pira mandri astu waba. Lula shungu zikale hawa na wateskuwa hasana nekepa wako. Tunda mena fela so na zende uka ya wako. Ndi fela chalafa mumizeka kuyua. Hesh, kena mwamu shitu usele kwa mboa. Ukale business kule kisama tumbua noti how are you. Hakuna zokaluwa bija kta pumulika nipima chua. Prophesy. Asile kibupi seosha.
Sikuwa za mshaina niso nasile kimoja. Nemo kasi kapiola kapiola.
How are you? I've been to college for 3 years. Leave me alone, I'm not your type.
Kuti good morning, afternoon, evening. I don't say na kumazulu machala wena. Keku for sala. Katima swag in the house. Mata mali mota. Katima swag in the house. Has gone under chip. Keku for sala. Hey, Bruce Wayne, I got on this one. Chaser. Baba mubali musebezi kiofesi. Baba mbali ngana kuti konji makilasi. Kaufela alu nalu batakwacha. Kubona alipazola wafumala sakucha. Sikuwa masipepela pepela. Kone kwa kupila hande mwalu kumbwela. Sikuwa samivola isatala. Kakulimu kaswawa kukasha neke wilibala. Nako kaufela mina kisimati. Nekileze unolo mina moli itikanti.
No, I'm doing my rusangu pa university. What can you tell me? Hey, shut up!
Kemu mbunja.
Sikuwa za mshaina niso nasire kibupise.
Keku for sala.
Sikuwa za mshaina.
Katima swag in the house. Tule.
Kemu kasi kapiola kapiola. Mira kama nyanga kapiola kapiola. Mira kama nyanga kapiola kapiola.
Lava wona sha. Oh, hey, esibali kutima we. Unalututila hulu soa wiyo kwa lina we. This is, oh no, yes.
Mwurayo wa kichana, wona baba kumile, baba sazi visikuwa.
Kibona barani ngama show.
Baba wona wawa yu, baba sukuru kena baba
nyo. Eskima kati
kutula,
Bruce Wayne Prophesy. Katima swag in the building. Kwanga kutia, katokwa kubandolu, mekatokwa no fear. Luna sikuwa kino idea, kono haru performa first stage maruchia. Kiwa wangata baba bulela sikuwa kono baba sasizibi kwa sifumu baba siya. Onachwa na mawa shula tala gonto, kono kasikuwa kuwa inge overseer. Akiva baba matire likolo, kono kashe kumanese bachinche kama kia. Baba mumane yela kimisha pufela, nikacheza pitiko kipeto na bakia. Prophesy, Bruce Wayne, asile kibupise wena.
Asile kimoja, wena,
neke hao mota.
Mira kama nyanga, kapiola kapiola. Mira kama nyanga, kapiola kapiola. Mira kama nyanga,
kapiola kapiola.
Mira kama nyanga, kapiola kapiola.
this one.
Heyo Honorable Silova, Mwandi Future Leaders. Heyo Don Kaiva, I say.
How, wena. Modimu Laikachu, Ragambunga Wiseman, Crucial Baby.
Download it at bungamusic.com.